Amayambi sankani akango wana sima kukamba zanzavu paka na chindima kukusata kumbunda kakali ukulima bwetu 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 mamumva chilima ama yankula zambili mbili za misuche ama komanka macholinga ambeke maka maka akawona ukubeka keke iwo sanga teke ndipo sanga sinte iwo ni ya misuche ndi mena na badwila kukamba zanzavu ama chailila nukse ndi kabeko maso ndi zoba anapenga kulilongwa kungo krisa togwa katubika nata ndipo paliba mamu upa yo amangoneka otopa samba imba daso imaveka ngati chopa mundi nenda nena nilipe mungo topa wamiseche salipidwa kayambisa kanupanda yakamanyasidwa wamiseche salipidwa akayambisa kanupanda yakamanyasidwa wamiseche salandila alibe bonus alibe salale wamiseche Saladila, alibe bonasi, alibe salale Amabwelesa pungwe pungwe olo pachibale Bale, moyambane, kena komumenyane Kuyambi sankani, sopanda mutu Sufoto kosa wamiseche hindi sankutu Wamiseche, sama panganika Ama yambi sankani, kena kukukute menukila Ata soko kupa, wamiseche ndi kila Yo, wamiseche ndi wafuta Ama takukamba kaniwe osa mufusa Zambili zambili ndi kukana sisi kunkuza Ana kakala malipidwa na kakula pima Kuita nisama kesi kusiyo gona mdima Umva kuti tsitsi sachi mwene ta iman Mavaso mweza chitika inu kumbayani Mavaso mweza chitika inu kuchilinde Mwakuti mwakuti Bajapa bajapa badusa akuti akuti Wamiseche sama topa Wamiseche safoka Yo, wamiseche ni mwana wanjoka Wamiseche ndwa matsoka Wamiseche salipidwa Kayambisa kanupanda yakamanyasidwa Wamiseche salipidwa Akayambisa kanupanda yakamanyasidwa Wamiseche saladila Alibe bonus Alibe salale
Wamiseche saladila
Alibe bonus Alibe salale